Banansi ekibaleeto kwekalakaasa sisuubira nti baagala ntebe. Naye mbeera obwavu buli wamu okunyevumba ekyekituleeta okubanga batasiima by'okola. Obuzikyabo b'olina abaduumira ffe tubeera abanaku ng'abaganyula be basunsule. N'ebyokola tubiraba naye tetujja kusiima olumu tubulwa n'ekyokulya eka waffe. Babala we bafunira so si ggwe we tukusiimira basula baloota misolo kutukama olw'okutwenyiya. Bayiiya kano bayiiya kali enkwe z'okwekkusa ng'abantu baaba wansi eno tukaaba. Abawabuzinze bennenyeza be batatulumirwa lwaki bateesaamu bitunyigiriza. Watwagala mu ntandikwa nga n'emisolo mitono nnyo ddala naye ate n'obiteekamu ab'amaddu. Kati amafuta ebbeeyi gye galiko eno ndaba kisobaganyo omunaku anaagaguza ky'emiwendo gyandikakkanye. Kendeeza ku misolo olaba engeri gye twebaza tetwagala ove mu ntebe ffe tugituulemu. Waliwo ekyayonooneka nga wali otwagala nga naffe tukwesiimisa nti twafune gwe twamala. Oba olwo lwaja lutya owulire nga tukuunyidde bubi okutuyisa engeri ebula okutusuula eddalu. Obwavu bwe butwogeza ebingi bwavu bungi bwe bukukyaya ensi yeeyali ekwagala. Funa bw'okitereeza olaba engeri gye twebaza tuli nga twakwagala bwe wali ng'otwagala. Naye mbeera esusse buli kimu kizze ku bikukujjusi birungi. Uganda tekyali Uganda oba teyagasanyuka bunyosa amasasi geesoozanga abali mu ddwaniro n'embeera ekaye. Buli kimu kizze ku bikukujjusi birungi. Bwavu bungi bwe buluma ensi mwe muba okwekalakaasa mwe mu bufujjo tetwagalanga ku ntebe yammwe. Banoonya we bayambira abantu abayazirana nga balaba tobalumirwa. Bw'olina n'engombo omugagga tafugika bwe tutyo ne twavuwala nga kigenderere. Nze ngamba omugagga yafugika eby'obugagga byabaayagala bikuume tebidobonkana. Tayinza kwagala ntalo abakusabira ofuge mu ntalo babisuulawo nga babundabunda. Obwavu bwe butwenyi olyamala n'amalirira nga yekyayogamba kyekibakuvumya. Embeera esukka obubi olina ayagala oveeko obufuzi obunaddakafune ku mirembe. Obwavu butulumanga n'abazibba mu basonyiwa kubanga be bagezi ffe abasiru tunaalya ettaka. Batwongeza misolo kavalinga ezibbiddwa otuba tunaasiima tutya enfuga yammwe. Bizinensi nnyingi ezigudde zendabye beewola looni kwejo nambuuza ekyaddako. Byagootaana ne babowa emisingo n'ebibye naye ennaku eyonsenya abantu oba okulembera. Ono mwatutuma ne tukubiriza abalimi ba buwe ne balima nnyo kasooli n'agwa ne babafootola. Mwabagamba okulima obutale mwalina obuzuula mubayambe munoonye obutale nsaba musaasire. Nze siyinza kugaziwa ng'eka abantu b'ensuza tebeebikka oluusi ate basiiba n'enjala. Nga nze no ngaziwanga ne baloobwa nnyinimu ng'abantu be nkulembera ennaku ebalumira ne mutulo. Tulowooza nti bw'ona abuvuddeko yenna anajja asobola okutuwa emirembe. Si mirembe gya kwebaka egyo gyo tukyagikwebaza nti weebale weebale okutuwa eddembe ly'otulo. Naye nga kati nali atenda bali atuweddeko abantu bafa sokozi weerine solushoni. Abantu battibwa abalungi be balondamu waliwo ensonga eyalemizika okunaaba mu ngalo. Simanyira abakulu naye waliwo ekintu ky'olaba bwe zitabeera entondo mmanyi mujja kwebaza. Emirembe gye mwaleeta mwetereeze giddewo sinnagambako nti muviire nje nfuge. Naye mbeera esusse buli kimu kizze ku bikukujjusi birungi. Uganda tekyali Uganda oba teyagasanyuka bunyosa amasasi geesoozanga abali mu ddwaniro n'embeera ekaye. Buli kimu kizze ku bikukujjusi birungi. Bwavu bungi bwe buluma ensi mwe muba okwekalakaasa mwe mu bufujjo tetwagalanga ku ntebe yammwe. Bannayuganda mwesiga nnyo nnyo abantu naye nga mwesiga banku emitima bali gikutula. Omununuzi bw'alibaawo mpoza alivaaluwa omugole ono geegamu katemba n'eyabaddewo. tuwa semi vidi nekwela vile mye mya ule Tuloza bantu bafeso tulimulwa yaba Bemwesiga baba mumulie mkwe munda Nga mufiro busa anzo vula mbwagala Mwachitegera anti atujira yo mundu Tiyaka semi gone tukuwanga beya koa Kutuavu waza chechi tuleta kasole Nga kama sasiga gamba mugonde mbafuge mwe Bakubo mtu ngente bihogo Aya basi Tiyaka semi go kale bintu vya soba Na kuyetu kubia ngolo twagaloma nye chitufu Tukujiu kugamba votu mawe batatuka Ngabana vo basiba mumazige kabuli rodayo Osanga bakaba kubeka tosiba o Ngomu koza wakaba tulukunye chisukiride Kwenolo oza chejo nawe nova vonereza Obatuja kumanya yadu babasiba nenjara Nebaba tuza kunkato chimanya ludawa Soko mubuze chiva kawianga natamatama umuza bana Olusi bakubikulira mawa Kwetwe kalakasa tuba tulopa bantubo Antobu yambi botu wate bututukako Chechi tuleta mukubonga twagaloma nyeti tubo nabo na chokate nawe nututula Business na wagagaza wagudeko Omusoro mungi kwe guvako vyo na vinyamia Kuhibarabaromu kaganga ya tandika funanga Katiku kapito kwa jarendi na biumula Bazimbie mubizimbe nezi na vayo zitia Banonya webazi kumirensi ya soba ganye Banyina feneva brother kugenda kucheye Uganda yeba suka kovudu neba ujumbira Teba gama teo kwa desento bawe Neze wali uba wadeteri subiri ya kuzifuna Bona bagaga wale sente zaba vubu Katiri aliazi funye konchi manyi njongera chomanyi Bagena nekuzi radio nebe wa irizanga Balaga kwa watu mambu bakoro butendiza Na bote tuwa ninyo kuba Uganda katibwe fana Na bamanyo kuba beba gaga kati Nimbe babola susi barumba gana burumbi Anyata java kulobu kuluhuva wakatonda Na nange vienko lanchi manya bimpa imotonzi Siza kutiranga lonzi sose kemuzinga Sabira Uganda kobe musiramu kusara Kubichi jamaso chandigula komu kombi Aikatona nkole lansiyo chitange Na yezu yewayo fatu wanyo kuzikira Na yembele suse Bulichi mwichize kubiku kujusi birunji Uganda techari Uganda oba Tiaga sanyoka bunyosa masasi geso zanga Vali mutwaniro enyembele kae Bulichi mwichize kubiku kujusi birunji Bwavu bunji weburu mensi Mwemubo kweka lakasa mwemubu fujore twagalanga kuntebe ya mwe Okutunde taka kwa vawa okuli ukati Nefukira dala business tutaludawa Tulijeju samutana ya kolebe wali vao Mwabali vawe simujiru aniriranga Ogosimuli mutwene nye Uganda tujireko kujite matema Banansi tugenda kudawa Okutunde taka kubango kutunda osura Erobo za kompozi kugula mbwengula Enguzi mwajitongo za simanyi Banange nguzi wetaline mole kwange nume yechivu Magalisi ya mwe, mwaji sanga watera mulijireka u We muligenda mutaka Ene nguzevu ze guange chenyuma nyuma Kweri maroku goba koba genda kuduka Bate metabiko batuda wagezi dala chivya wa hivo Kukwira mwuse guange kuderu anguzi Polisi bara muzibaro ya bari anguzi Tawuni kanso chia meni atemo revenue Febe wajisokola moru mutubura nechokulia tobo Na kola chingo mufuzi ya basadaka yu Era kari kwera mweyo linyari anguzi Owato fude kunsijeva na wajeraga Uro gamba echi nadako chechidako Na yoba turumiridwa bantuo ya te Fetula oze nsito jagala mbuna kamu Kubengu zera tujiweyo mubantuwe muatuma Obacha saliwa onti bajebe ize mufe na fetu uza nsije genda wa Enguze tukubio wafu musine kuna kuna chate ndereza Na yaba jiwate tunachimanya Labu olivu mutolera teno malano muwebaza Kubanga bumu wete vinji novi unzika Katukezenga balali de mario Kosubira magoba kakadoba wechitio Oyagarove omu budoke ndote tenkanye Nova wabirira nora banga bakule medeko Neba kusabata anokogwe koba wana Newiga hiri anoziba waneba kuyimbula Kati awo kumagubu siga zangaga kukakade No wade kongu zeriba kulinda musoro Olobo wabili o musoro siga zizawana Sasuwe renti wokolero mwezi guasa tupo Siga za kumeoli na famire jokolerera Tofu na munga kungu zaba kungu batutana Ndala chija jitense ya fene tuwe gula mwe guzomu Yimbi mpanika bana kulanga chivuru Sete kansa ingweza feba zisikambula yone tumaraba wangu zebi mfuru tumenyekera po Agali amalwali renguze gafude mafiro Dokito mulabo otanga waze tolina mata Osiba mula ini abali na mbeba londa mumalwali Aga government tobo nabono kufa Ante dagala tutuka yate wali tuguza Bali bali ba mozifa maseze bali na yebali Ministrenga wenye sirisache Ate mbanja kira kunguzinga moroza virala Enguzi musorato mubyo kutabalirwa Teri muntu wabuli jaji yomu sanga ludawa Bitongole vya government tusanide kusasirwa Tulibavu wa misore minji tuwane nguzi Na eno mwesi yange nafuka kare manjo vanda vane unya Sili munenenga wakulia tomanjo mubirinti nasara varunda Ganyula mbongo wange kati master yani jone rulindi vayenze Pensi yange njagala na bantu ntyo mumanye katonda yatuwa wafuza batu